tize barabarani nikamona binte nikimwita najifanya busy ah hanisikizi kila siku nakuita dada ah hunisikizi nipe tu dakika nikueleze kama mtuku tu tafadhali supu nipe tu dakika moja tu niseme nawe nawe tu patali siwe buku shukuru Mungu kakupa gari ya nguvu mimi kuruto sina hata tuku haimani shinda shindo kukutibu kahawa mama je
kila siku matime za asubuhi akiwa smart sana sura poa na sijui kawaida yake ya uficha macho na machupa alipotoa kaniangalia zilinivuta ilibidi nimuulize ya ufanya nini haswa jisiku ingine bila mikujua ningewashwa akasema yuko kole glory driving school anaingia ga classes hadi afternoon akanipea siku yenye tutajaongea akimaliza lessons zile anasomea saa mina ngojea na nazidi kumemea napanga mikakati vile na za mwekelea
Pani nisweja kataa Mungu mimi Najua ewe supa Lakini wacha moto Tunde mdogo mdogo Namba wacha kupa Pani nisweja kataa Ono ewe supa Lakini wacha moto Tunde mdogo mdogo Namba wacha kupa Pani nisweja kataa
Live more.